country hat music.
Mana dia? Boca. Boca Dova. Ya, Steven. Venye na waviu, angle ni side mirror. Kaki lori nimejibebe majicha. Tigo sani fing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagonga adi rehab. Country nipige hype ni trace mamita. Jam down na nijipi nitakatisa. Namba ni jamo bado zaibadilisha. Labda mtando ni wangore na class. Tuo tuliwaii Saina wazoza na S-Class. Sima ka Tesla magot. Mindo chef at chauffeur stay. Safari na jipeleka. S-Class, S-Class, S-Class. Convoy, convoy nda inaongoza ni defender. Strangers Z strictly na kwaga members. Backbencher ndani ya S-Class. Backbencher ndani ya S-Class. Mula zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Samahani kwenye yako kwa njikli. Roll kiji kwa modela na nidiki. Neza jitangi neza bizi. Zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Samahani kwenye yako kwa njikli. Roll kiji kwa modela na nidiki. Neza jitangi neza bizi. Chase cash bila shortcut. But road kiwa na jam na tumia wrong turn. Very sure to the crash. S class. Kigonya mepitishi wa stima kabonda. Na tumia kama Trojan kwa mademzao kwa fuli ya toja. Dirisha zikuwe top ni hotbox na maboza. Kabaridi ni warm up. Full tank na medi kuzoza long time. Tuo tuliwa ii. Saina wazoza na S class. Stima ka Tesla magot. Mindyo chef at chauffeur stay. Safari na jipeleka. S class, S class, S class. Convoy, convoy nda inaongoza ni defender. Strangers Z strictly na kwaga members. Backbencher ndani ya S class. Backbencher ndani ya S class. Ukizua tararuli wa rectum. Feature your mom neza sikia mindyo step dad. This man kufanyia disinfectant. Ni mapep tank pepe pepe beta. Na wapita uneza dhani wakua in motion. Wekea zambona na kea emotions. Nige kuwa the teacher mboka do bando moto. Anyway, kayole pia ni watmo. Angle ni side mirror. Kaki lori nimejibebe majicha. Tigo sani fing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagunga adi rehab. Country nipige hype ni trace mamita. Jam down na nijipi nitoka tisa. Namba ni jamo bado zaibadilisha. Labda mtando ni wangore na class. Chuo tuliwa ii.